baba pigana nao wanapigana nami baba utete nao wanaoteta nami baba ushindane nao wanaoshindana nami baba uwachukie wanaonichukia mokozi wangu unisaidie mwana wa Mungu unisaidie roho wa Mungu unisaidie baba pigana nao baba. Baba uwabariki wanao kubariki baba uwatukuze wanao kutukuza baba uwainue wanao kuinua baba uwatete wanao kutetea mokozi wangu uwasaidie mwana wa Mungu uwasaidie roho wa Mungu uwasaidie baba uwatukuze baba. Wanao ni fariji, baba uwasamehe, wanao ni samehe, baba uwakumbuke, wanao ni kumbuka, baba uwaombe, wanao ni ombea. Mokozi wangu, uwasaidie, mwana wa Mungu, uwasaidie, roho wa Mungu, uwasaidie. Baba, uwasamehe, baba. Oh, yawe, wapezi tu, wanao nipavi tu. Baba, uwavalishe, wanao nivalisha. Baba uwavukishe, wanao nivukisha. Baba uwafanikishe, wanao nifanikisha. Mokozi wangu, uwasaidie mwana wa Mungu. Uwasaidie roho wa Mungu. Uwasaidie baba, uwape vitu baba. Baba, keti na wote wanao keti nami. Baba useme nao, wanao sema nami. Baba ukule nao, wanao kula nami. Baba ucheke nao, wanao cheka nami. Mwana wa Mungu, uwasaidie. Mokozi wangu, uwasaidie. Roho wa Mungu, uwasaidie. Baba, ukule nao, baba.
Kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita nisiende mbele.
Shikamana kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita nisiende mbele.
Shikamana na kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita nisiende mbele.
Shikamana kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita.
Shikanga na kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita nisiende mbele.
Shikanga na kikao baba pigana nao maadui wanao nipiga vita nisiende mbele.
Shikanga na mbele
shikana na kigao baba pigana nao madui wanaonipika vita nisiende mbele
madui wanaonipika vita nisiende mbele
pigana nao baba
madui wanaonipika vita nisifanikiwe
pigana nao
chama kwa ajili yangu oh
pigana nao eh baba
madui wanao chimba shimo kwa ajili yangu
oh pigana nao eh baba
madui wanao niotea uhai wangu
oh pigana nao eh baba
madui wanao panga chama nisipate mume
oh pigana nao
jamani sipate mke
pigana nao baba
madui wanao pika vita Kenya yetu
pigana nao baba
madui wanao pika vita viongozi wetu
pigana nao baba
vita vija bwana
Baba pigana nao madui wanaonipika vita nisiende mbele
baba pigana nao madui wanaonipika vita nisiende mbele
shikana na kikao baba pigana nao madui wanaonipika vita nisiende mbele
Shikana na